It's double us 2-1. We are one. Bryce is here.
Coming again. I'm his eyes. My mama bought me well. No pressure, she bought me well. My mother taught me well, well. No one language in my focus. I am in focus. Oh yeah, come on, I am focus. Yeah, I'm in focus. Yeah, I'm in I am focus. Oh yeah, yeah. No wonder I got up on a castle, cause I love my hustle. Hustle kuturo kusha maso, hustle hustle every day. No wonder I got up on a castle, cause I love my hustle. Hustle kuturo kusha maso.
It's the boy who's so one, the stone of Jah. Mambo mi weo kanawa. Rema pressure, we are kaze cheka nawa. She taught me kutuwa makanawa. We koko jola against me, we are kanawa. Then focus on the house, ngo kwenga nai. Kulutwa na makumbi, nga yoye nai. Pricing in my life, nge kafwa nayo. Kulutwa na makumbi, haso ngo kayoye nayo. Akiko kango poko na kaso ha haso. Nga jimbila ona jinyama mamaso. Kusata chame chisoloke kumeso. Ngu mkweze nangu tonde kasipeki haliso. Mwishimpango ulise nangaso. Wakufulu kafutu vya kulia that's so. Katutu wapo vata mingwa mwifwa uo mangwa. Lishinga kusata china kunyima ya mama. Yomu
sisi. Ya mi focus. Oh yeah, kopa na yo focus. Yeah, I'm in focus. Yeah, ya mi mchiri na yo focus. Oh yeah. Wanda katopwa na kasoko, cause I love maso. Haso kuturukusha maso, haso haso every day. Wanda katopwa na kasoko, cause I love maso.
Zanga menu mwane, wapole chavumai. Peace past day. Mama born me better than them kirieta. Kuvanga na kapita, izuzu kuikwata. Mama kubafweta, milimo wazata. Biziya chikata, wangamba kumahata. Ingopo wa focus, video distance. Mukapo evidence, na ikapanga kosesa. Mamuvi yangu vula, mia kumitala. Mweka kulaku, chumba cha kudula. Chizengwa lilila, chikangwa chifwelela. Kujimbisa komaso, kwe sengi sana hasa. Chipengwa kulia chiswita, mia kutapu kanga swita. Michilota kupi ita motoka kuilia fukasi kwa iswata ize ya kuheta mesi kangwari ata kuwanga kuihita vishinga nyeka winatale ya haso mafanzi za mtuka chaenga mitaso unangu ifungwetu wapole ya chavumai wahanji kangwa kumbisa kuna
nuwanda katopwa na kaso koza lavu maso. Haso kuturo kusha maso, haso haso every day.
Yeah, it's double us 2-1. It's double us 2-1. Rapper Tomzi, success Jam Dizzle. Pricey, Konkanya.
Another catch you sound the
production. Big shout out to Kwelienu. Matuivalaka, yeah. Mubosena, yeah. Tuamimono, yeah. Mubosena, yeah.